special from NigerRemix.com.
Jenta folka Davido Hakuna masomo shalo unawakilisha right Na mimi kama shadow bado unawakilisha light Bado na kogopa peke kanyash Nilikuwa naishi to clarify my purpose Nitume kama mtume God of gods weni alpha omega provider Leo ni sapa na omena Eyes closed yonyesha njia shika mkono Unanitetea kila wakati lawyer pro bono Niko busy yes but not busy for you This is spiritual, sio physical too Nantawari nini, mko na wewe roho juu Awoni mapenzi yake bana, don't you
Papa ni tu, nitu menitaenda
Stama kama ose Nguvu zako tusio kama ote Tunabamba kaa wote Taja wapi niende kokote Na chill na wewe sio the big boys Kwa matendo yako tu Dio na rejoice Bado na obey your voice Niko ready Suni tume jameni Nimetumu nisikizeni amkeni That is what I will do for love Ulituma mtuwe wako a die for us Can't pay you enough love that he chorus Mali tuko gather due joy kwa hapa All good things ndio yeye anataka Sio lazima kuje we sema wamini Na urudi useme umona nini
Papa nitume nitaenda Papa nitume, nitume nitaenda Nitaenda kufikisha neno lako
Ule guze kodoma negodhie
Nitaenda
Higo kararia mweto Okore orendo mangai Kone godhie Nigengo kararia mwezi Nigengo kararia jeso
Fresh out from NigerRemix.com.